obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere bamulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere abamwigwanyiza gy'ayita omwana atunula eri n'abamukemaakema bangi serutabawuuna ngamba bingi nterebuke mwabawala abaana bangi naye ndagire gye sirabyeko tekinzija mu mbeera amulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere bamulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere
limba akumizo mutima gwange amasanyule getaiza muli ebicha mumaso nesize mutunzi amulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere bamulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere bamulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku nsekere bamulete uyu mwana serulungi aboogeza obwama ye master card mu byonna tale mwa kizibu kyange buli kiro buli nkya na buli we mwagalira abaawo buli lwe ndowooza ku mukwano gwe njagala kumuba ku lusegere.